Gogo Maga Mizu. Waiteni wa Mbeya, wa kusini na mashariki, waje kuona bado niko nawe. Waliongea eti mbali si hatufiki, ikiwa choko waka mizima we. Wako choko minaona kengeza, yani hono unavyo nikoleza. Wanatapika nyongo penzi hawajaliweza, na kusifu kibongo na kusifu kingereza. Muchuchu muchuchu, shiti shiti banana punga mkono tu. Na kuomba baby simama, leo yako siku ku. Nikupakulie minyama upite na huku, waso kupenda wakere sana. Unijie kwa mwembe
unainama,
waonyeshe
unainuka
ama
unaigusa akama unashu.
Yongefe na jonjo
unainama,
ayo madegeje
unainuka.
Oh baby, ah, eh, ii, malizia, ooh. Mwenzio kwa, we, ni, poya tu. I know you love me, I love you too. Sipo kuna ta, ta, ti, pressure you.
Yes, sir.